roobkii dayrta ah ee ka daay dalka ayaa beeraleyda waxa uu sababay isbeddel dhanka dalagyada beeraha iyadoo beeraha ay sanadkan noqdeen kuwa ka duwan sanadihii hore maadaama sanadihii hore ay abaaro jireen beeraha intooda badan aysan wax soo saar fiican lahayn hadaba beeraleyda ku nool deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa hadda ku guda jira sida ay kor ugu qaadi lahaayeen wax soo saarka tabcashada beerahooda iyo la tacaalida cayayaanka waxyeeleeya dalagyada beeraha qaar ka mid ah beeraleyda magaalada Baydhabo xarunta gobolka Baay ayaa ka warbixiyay sida sanadkan uu yahay abuurka beeraha iyo filashada ay ka qabaan wax soo saarka beerahooda
diriskayna oo la kooda taabahay marka saasana ya ka jarna bambeelmada tan la araga haytu yaan xilli guhaas helin habhaas marka mudili bilowsi ama la ma shambilo ama roobku haddii tii ka batay roob shiikal roobki diirtii tii ka batay tan haddii miraagad hata aragaasi madir roobtu kooyso hob ilaahi eriyana gohow naqadaas ada gaabsha saasay beero dhon han hata aragdiyu nasaaran geeda oo geed maroodku ga iyo qudaarta oo hiraab kuraab soo gaseedas yeshaliin saasa gaabshi murfi aan hata bajeebkay ka jaro jar oo inaan abuurna fadaayn oo sari dilinku guur fadaata sinsinba ka tusi wal digir hangan bahwaana ho ilaahay roob madi hadhowdi digir hangan bato digir hangan bat baadajeena hatina saliidli ka weel kor hadhowdi mishaareena la ka weel kor sariidna la ka weel kor oo waana digir hangan naga jar oo hata wusho Nairobi ku Kenya ku sheegni hata abuurna fadaayn oo jar ho ilaahay roob qada waxyaabo badan oo la tijaabiyay madba tijaabo hore la kuwadoon jiraan arada gududan biyo jeena may kaan biyo jeey may keenaha may antas ka sheenay aradun gududan u soo qaadahay lamadaas weeb u madun lamasiin shansiin ba roob toose ma qoon saas madan darta tiid geedogis walbadan afakaanaga noo dhimadi isbaandheeska walbadan jiilalka noo diri leenban beelmada waldili geedi badan saasan dhimadeen oo geed tilaal ay jirtay leen dhamaanta ku mid ah marka dabshiisaasay ilaahay ma tisaarta bi fayle gabna oo sanadku roobti dhidi ay la eedan buuhan laan welban ay leysan buuhan laan hata elshi gooyli leeyma deeg qodan ma eednin ka dhibahay basal oo basal gaduudan wulib madil la shibo ya diyaar hanaga to madun amanka la surufadi basal ee 20 isha mbirisay roogdo madun dul shab la diyaar hal suru ila raw la shamuug wala raw gale wal maruri wala raw gale basal wala hata Soomaali san ka gaalay intii amang lu kusheena deersidii ba ma taha illa luug email walo intii buur dhub email walo basal la ku saaray jeeray madun warsani may saameeyahay ta shamuug abuurku oo dhamaadaw abuurka heligii si la surufadi dhamaaday hadii aadina qaadooda surta hadina meelada ka surto ba ka dhimada wallahi walu needan la yaabnu barcelona oo abuur shi hagar muuti leeyeen gulbeed in ku shakiisagna in abuurkaas baaday abuur un hasuubsadaan tayadiis un ognaa hasuubsadaan mahayn in abuurkaas ba tayadiis la dhimi mooshini eeda abuurkaas dhib unku hanku koy basalla agar muutki leey may kala dhibaatooyin ku jiraa nyaanyada sida nyaanyada nyaanyad horti konton kun ila baati shan kun iyo dalko baar ma deerijeeti hatir afar boqol shan boqol jiirgaan shan ma ku nagado mayna saas weelay jiiraan ho dhayba hambalay san tusi jiidaga saar shay roogley hambalay raas
beerleyda ku nool deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sanadkan xooga saaraya in ay kor u qaadaan wax soo saarka dalagyada beerahooda oo sanado badan abaaraha jiray awgood ay u beeran waayeen.